sefapano o tlhagisitswe ko teng ya sefapano
It's worthy.